My hands dirty, fuck the shit up, my hands dirty. I can never be broke as long my head is right here. Hit the spot and bitches screaming like, hey, Zaddy. Kill a kid to keep a soccer, you man gonna swag daddy. Yo! These niggas acting like a pussy these days. Same quality, street 90, achievement at stake. Same topic, swears in the car, you see Shamaze. I'm in the Robby, so I be rocking up a Zengamase. They be running bitches, so I be run numbers. So come out to Penny, Pungusa, Ushaba. So come and it's chucky by the way. So when Sako to me pen, grenades on Boga, the rest of La Kwanza. Nesito kwana jokes anymore. It's hard to get in by anymore. Fuck with anybody. When don't you a beady on him beady? And I ain't talking about anymore. Yep. Hacking, I'm talking, I live for stacking, attacking, I go on, go on, I fuck, and I'm elegant, and I fatter. I've been that motherfucker, how to attack, how to attack. Bunda nene, go by the step to watch, chaka to chaka, so tan taka. Divo never speak, see you scary buyer. Wow, kai na pa baro si gengi au laya. Na jisikia utazania na jifanyia uchawa. Bwembo kama doto magari au baba ubaya. Ukija mashariki, I'm the one. As motherfuck, the only one. Shingo imepinda, nimebeba Tanzania mabegani. Nafasi utepata when I'm done, I mean it when I'm done.
Natosha uniongeze nyingine. Natosha uniongeze nyingine. Natosha uniongeze nyingine. Natosha uniongeze nyingine.
Chimba, ukitong na chimba. Ukiona tapa, don't take up to seven ni chiba. Ukiacha setu na kula, takuwa mishiba. Ukiona kasi kabongo, takuwa ni mijiba. Ntakuwa ni mijiba, niko kwa madiba. Mikoto micheni, cheni na kuwa sushida. Na watafanya mazisha, tufanya misiba. Nitaisha, tutambua, tabila ya nida. Tabila ya nida. Punch nyingi, black belt. Usishangae kizungu babu, skiza accent. Kwenye hii dunia usimwamini mtu yote bonge haswa mwenye mashavu kama napuliza trumpet.
Okay, wamenikalili kupote na sioneshi dalili ni mwapiga changaza mwilini chuga kingia nigeni ni nini sifa kama Josefu Milinyi na nawakulo tazani ginimbi nikisema ni chani ni Afrika nzima na mahambo Tanzania siringi.
Look into my eyes nini unaona moyo na mazito ya kuongena na nongona. Stepping like a dragon speaking pure fana na piga vitatu kama kawa kama saku ingia Dodoma. But I want the water, fucked. But I want the water, na warembo, fucked. Moyo wa mtu mzima ni kichaka. Na kichaka kione kama nyumba nyoka. Don't deserve it any chance. Ukipata pesa, everything's popping. Drop an album, that a single video. And I'll be still rocking. Industry and everything buzzing. Vita ya maneno, siyo kazi. Killing rappers, kumradi.
Natosha uniongeze nyingine. Natosha uniongeze nyingine. Natosha uniongeze nyingine. Natosha uniongeze nyingine.